ke sa lebeletse ka bona metlholo kwana šieme thabeng ya sione e na le dikete kete tse lekgolo le mašoma mane a metso ye mene diphatlheng tsa bona difubeng tsa bona ba na le lebitso la kwana letsatsagwe diphatlheng tsa bona difubeng tsa bona ba na le lebitso la kwana letsatsa ba tshwailwe
bona morena lebitso la tsatsa
lebitso
la morena bana la phidisa
ba tshwailwe
bona morena lebitso la tsatsa
lebitso
la morena bana la phidisa
ba tshwailwe
bona morena lebitso la tsatsa
ba tshwailwe
bona morena bana la phidisa
ka utlwa modumo wa mogologolo ikiti wa pula pula ya dipharore ba bina sefela se se sa tsibiwe ba ne ba se bina lela tulo sa bogoši ka utlwa modumo wa mogologolo ikiti wa pula pula ya dipharore ba tswaile bona
la morena lebitso la
tatawe
lebitso la morena lana la pili
lebitso
la morena lebitso la tatawe
lebitso
la morena lana la pili
lebitso
la morena lebitso la tatawe
lebitso
la morena lana la pili
ke sa lebeletse ka bona motlholo kwana šieme thabeng ya sione e na le dikete dikete tse lekgolo le mašoma mane a metso ye mene se lebeletse thabeng ya sione ka bona motlholo botona ba tshwaile
bona morena lebitso la tatawe
lebitso
la morena lana la phidisa
ba tshwaile
lebitso la
tatawe lebitso
la morena lana la phidisa
ba tshwaile lebitso
la morena lebitso la tatawe lebitso la morena lana la phidisa
diphatlheng tsa bona difubeng tsa bona ba na le lebitso la kwana letsatsagwe diphatlheng tsa bona difubeng tsa bona ba na le lebitso la kwana letsatsagwe diphatlheng tsa bona difubeng tsa bona ba na le lebitso la kwana letsatsagwe ba tshwaile bona
lebitso lebitso la tatawe
lebitso
la morena lana la phidisa
ba tshwaile
bona lebitso la morena lebitso la tatawe lebitso la